Madanga tu chape viboko Meseji bobo Zima tu wakomo wekomo Masheri yo koko Nipe nijirie vinono Tu wape viapo Unizalie ochocho Wetuliza bo Ujana njimaji ya moto Hawafuni wa mo Sokolo wa nini makolo Wetuliza bo Natuwe makini walai Kweli wewe wapeke, acha mini jigambe Nimelowa tepe tepe, akili mbili kasoro Umenipunguza wange, paka tunafanana Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa Piga pingi, piga ndele Tusonge mbele kwa mbele Wasamba wana unajere
Shika moyo mkataba Walete choko choko unakaba Umenitisha mijini mahaba Nyoka tulipangoni
Pangoni, pangoni
Hakikona sikia honi
Haoni, haoni
Poteze wanisake kwa tochi Teseka wanasaga magoti Bendera inusu mlingoti Kama kesi wa kupeleke kwa koti
Na jinenepea Ameridia Na kula kisela 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 Kidaruse Daruse
Panda
Daruse Daruse
Shuka
Daruse Daruse
Panda Panda
Daruse Daruse
Shuka
Tumba kibo, kibo, kiboko boko, kibo, tumba kibo, kibo, kiboko boko, kibo.
Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pingi, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Wasamba wana unajere.
Kikangupu.
More music at NigerPhoenix.com.